Ekitongole ki Joint Clinical Research Center, Pearl Bank ne bana Rotary beegasse okusaba ekifo awagenda okusimbulizibwa ng'obusomyo babuwa babwetaaga olw'okulwanyisa ekirwadde kya Nnalubiri ekyesomye ebiro bino. Bano banjulidde Katikkiro Charles Peter Mayiga, entegeka eno eraga nti beetaaga obuwumbi bwa siringi 15 okugiggusa. Bagamba nti ekifo si kyakuwa bujjanjabi kyokka wabula kyakubeera entabiro y'okunoonyereza ku ndwadde ya Nnalubiri mu mawanga ag'obuvanjuba bwa simazinga wa Africa. Mu kutongoza kaweefube ono, Mukwataddamula Charles Peter Mayiga asabye abantu beesigame ku science mu kwanganga okusomoza mu byobulamu n'alabula abo abalina endowooza ey'abandoga. Mukwataddamula asabye bannayuganda okuvaayo bawagire kaweefube eno agenderera okutuula Nnalubiri ku nfeete.
Kakati tulina okweyambisa science okuggyawo endowooza eyo obulwadde bwa Nnalubiri buleetebwa ddogo si ddogo. Obutofaali buba bwewese nga Nnajjolo era abazungu bwe kye bava babuyita sickle cell. Kakati bano aba Rotary n'aba Joint Research Clinical Center baagala okuwa abantu obusomyo nga bafuna obusomyo obw'omuntu omulamu ne babuteeka mu mubiri gw'omuntu alina Nnalubiri. Obusomyo bubeera mu magumba. Kakati ekyo bwe bakikola era science atulaga nti abantu bawona ate tebawona Nnalubiri yekka naye n'emukenenyo oli bw'abeera naye. Awo nno mwenna abaagala obulamu obulungi ate nga mwenna mubwagala muwagire enteekateeka eno kuŋŋaanya ssente ezinaasobozesa okuteeka obusomi omu magumba g'abantu abalina obulwadde bwa Nnalubiri.
Katikkiro Charles Peter Mayiga. Kati Dr. Cisse Kityo akulira Joint Clinical Research Center ategeeza nti wakasonda wakadde kamu $1,350 ejja dola za America nga beetaaga obukadde obulala $300. Dr. Kityo agasseeko nti mu Uganda abaana 200,000 bazaalibwa ne Nnalubiri buli mwaka 5 ne bafa. Abaka ku kakiiko ka Paalamenti akalondola ebitongole bya gavumenti batadde ku nninga bakulembeze ba KCCA.